Personally, me would die. Personally, me would die, Ganji.
Hello.
Money machine, smile for me. Sana jua pesa ndio anthem. Bado ni sisi tena above them. Yeah, yeah. Money machine, smile for me. Sana jua pesa ndio anthem. Bado ni sisi tena above them.
Nadei Ganji, nadei Mariambis, kitchen dai, nadei kusunda Jarvis, nitikim dingi la kisita ki marriage, niko kwa ATM, na window money, nadei Mareka, mine de Jeda, sita loving, mine de money, sina besuiti, mkate hani, sita loving, mine de money.
Money machine, smile for me, sana jua pesa ndio anthem, bado ni sisi tena above them.
The enemy's poverty. The enemy's poverty. Sinitatesa nikishika mapesa. Nitalipisha venye niliteseka. Wazingwa kinicheka mapenku nilenga. Sikuwa na mrenga nikistep kalesa. Nikiwai tupesa nitajipindenga. Rentiko ntasepa na ndaki ntajenga. Nikidai kusave labda nmedikeja. Jun kitoka njei lazima spend bop na thai. The enemy's poverty na despa pake po popote.
Money machine, smile for me. Sana jua pesa ndio anthem. Bado ni sisi tena above them. Yeah, yeah. Ala 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 alo. Sabunero si sino joni kwa madu. Ala 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 alo. Sabunero si
Mize na move, manze uwezi ukanistoisha. Na sijifanyi niko naona na josina. Usianzishe vita unajua uwezi maliza. Manze niko na success, ezi nkaficha weekendi niko jake. Na maisha joni private, shukrani joma bale. Na story mingi staki. Past tense na bana staki sharpe. Jumaisha saini shware na rada saini swafe.
Personally me udai. Personally me udai Ganji, ha. Personally me udai. Personally, me would die loving.
Hello.
Personally, me would die. Personally, me would die Ganji. Ha. Personally, me would die. Personally, me would die loving. Wewe.
Money machine, smile for me. Sana jua pesa ndio anthem. Bado ni sisi tena above them. Yeah, yeah. Money machine, smile for me. Sana jua pesa ndio anthem. Ala 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 alo. Sabunero si sino joni kwa madu. Ala 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 alo. Sabunero si sino joni kwa madu.
Ala 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 alo. Sabunero si sino joni kwa madu. Ala 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 alo. Sabunero si sino joni kwa madu.
The enemy's poverty.